Pull up na benzo, pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Pull up.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Yeah.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Mindole denge mgenje, na seti njaga na manjege. Hata kawako kinenge, sitoi ganju kwa kibenje. Undercover na kamenje, bala clavo paka stenje. Kiji 3, P3, jufala lito kwa gatenje. Na rende, na dai kwa moka ka nonsense. Mandai moroto finances, na bai mogonda na assets. Ndo ni diso kwa damas kwa mashonet. Kaploti Obama na operate, sign miss mama silipi rent. Na vanya nafanya ni different. Washa net, hotspot, na nyonya njwanga na masotrot. Washa get, joto, na chora sabaki mangoto. Tuna hotbox, more smoke, itabidi tufunga yo drop top. Fuck it, fuck it, ukileto ufali yo shingo na chop chop. Dai kunchota na kweka gamchele na giri na piga gakotko. Kapoko wa coach, usponi kanja na tuwaga zogo. Niko soko by force mi mdogo, sijapataga di bobo. Usiku sako kama dodge, na badu tapata dmeva madigolo. Pull up na benzo, huh? Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Pull up.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Yeah.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana.
Pull up na benzo, pull up na benzo. Nasi KDD. Number plate MRIG. Nikiwasha full light ma LED. Yes of course na ma enemy. What the F are you telling me? Strawberry na cherry please. Life so soft run you party me. Heat track ni fire and cold. Embright edge na Diana coat. Niko life of blings. Na kaime ni bamba yo wire na cop. No tinta mina black out Benz. But B and I hop in a Benz. Anadike is swift, anadike is swift. Nana he joint ni arrest. BBS au skin ndio rims imetoka car wash na nihon na hood. Na cruise na bima, na cruise na bima nejaza foreign marijuana. BBS au skin ndio rims imetoka car wash na nihon na hood. Na cruise na bima, na cruise na bima nejaza foreign marijuana.
Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Pull up.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Yeah.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana.
Tuko kwa bima tukiset marijuana. Backseat ni mababis kariana. Ama valodus kama kariana. Tuko hotbo kwa benzo watezi chikiana. Niko drop top scene ni kiaja. Niko pull up na yellow skin ya mara. Skedrila na drop katara. Niko kwa bando zjadus ndio alam. Jo, ini Bibles na Diana na tume stick to the code. Tuna ball tuna only court. Time is money to waste the clock. Tunaziwasha renga tuto we lock. Hatupigi chok. Tunaziwasha renga tuto we lock. Hatupigi chok. Sinsima, who got a kiss to my bima? Kama shora na deko ririma. Zazi meshika na deko ni Sinsima, who got a kiss to my bima? Kama shora na deko ririma. Zazi meshika na deko ni
pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Pull up.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Pull up.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda.
Yeah.
Nina bimi mejaza foreign marijuana. Pull up na benzo, huh? Of course take tanda. Nina bimi mejaza foreign marijuana.